Change huanza na mimi. Wanasiasa na vitambi kubwa wanalamba lolo, kisha wanalala kwa bunge. Wewe na mdomo kubwa unalala nje kwa bungu, bila food, tumbo bure. Unakata kupiga kura, huku mekunja sura, life imekuchapa, taxes zimerise, ziwezi explain. Umebaki ukilament kwa choo, hakuna magazeti, paparazi kuwa show. Wanasiasa full of empty promises, awalipi ushuru. Kukosa kwako wanashukuru. Wewe full of promises, your ignorance imekukosa huru. Una complain ya bad governance, high cost of living, ugly situation. Lakini unasahau poor performance kwako during last election. Bad leaders are elected by good citizens who don't vote. So wake up, tafuta ID and prepare to vote. It doesn't matter, one vote counts, and your vote is what brings the difference. You are the difference. Tumevote Kenya at 50, na kuna watu wanadai bila kuhit 50. Na thank God amekuwa na sisi, ata kama Vision 2030 imekuwa 2050. Hakuna mwanasiasa atakujengea inchi, ni effort yako, bidii yako, kuwa mwana inchi. Mimi ni mwenye inchi, sio mwana inchi. I'm a citizen, not a subject. Kenya ni yangu inchi. Change yenye nataka inaanza na mimi kuchange attitude, nianze kusaka. Eneza amani kaka, moto ya umoja washa, rumamonga na chuki ondosha. Kenya ni kubwa kuliko kabila moja, tushikane mikono tushape kazi kwa roho moja. Kenya is bigger than hate. Kenya is great. Kenya is my home. I'm proud. I feel great. One love, one nation, under God. Peace be our trademark. Peace is our landmark. I'm a Kenyan.